This is Wise and Pious.
I feel it like rotten blood.
Please, please, please.
Tangu nimeajua ya kwepeki, tangu nimemjua seleweki, ana wasumbua wapo benki, wao vitumbua yeni keki. Wananiandama, wanasakama, heti kisara, unazo nipama. Wanapambana, wanatukana, tutagombana. Na roll ni poda, mtiz na chada, mina benki la kona na demu ananisoma. Roll ni poda, mtiz na chada, mina benki la kona na demu ananisoma. Ndo yule kakiwa, ndo yule kaki mwingine, ndo yule kakiwa, ndo yule kaki mwingine.
Baby,
maneno, I love sina bari, hawajui tu, tumetoka mbali.
If you don't know,
kwake nimepotea, mengi wanasema mi I don't care. Bado mina mwona peke yake, siyo kuzi mpaka swaga zake. She's so sexy, the queen, mtoto anaranta.
Ndo yure takiwa, ndo yure taki mwingine, ndo yure takiwa, ndo yure taki mwingine.
Nikamvuta nikamvua bra, nikamuliza vipi baby si unajua saa. Waambie na Tanesco limewaka, waje wazime taa na wakizima taa. Tuna za mandani, tazama na nami, tunda la chumbani kwa kudra za manani. Hatuna bali nao, hatuna bali nao, tunawaficha kwa bani mbali yao.
If you don't know,
no, no.